chuma ni record. Jambo limeshapiga unaitoa.
Yeah. Yeah. Au kama vipi poa? I think you guys don't understand one thing, you know.
Hip hop.
Tanzania. Kuli Hobi. And King Records. Don't call it. Let go.
King Records songs, man, nigga. We crazy, yeah. We black.
Y'all know what it is. A 100 ways to die. Choose one. Polydon, number one, I'm the best MC for the ghetto. C9, gambare, don't test me. New vibe, punchline, mafoko na nata kwenye key. Wanga nataka piga juju, lakini godi ndo nani bless me. Star boy, way back, santila, sina na chila. Na hustle, gila kukicha na pili kando, sina nipa mashau. Rap boy, ass man, kibiza wajinga toa out. Napozi jenga zi best, the test, nikwamba nataka ni shout. Celebrate, champagne, bunga glass, we back. Nataka ni kupe michezo, mpaka mwenyewe useme sita. Kata close, zugusha usijari wesema nataka shinga. Napendo kikata kwa mapose, na nikumbushaga way back. Honey fans, mfunga ni nao wesema nataka shinga. Ongeza na mbwe mtoto, nataka kusign contact. I'm a best, mzuka mepanda nataka kujenga kibanda. Kama na pigo na short, kije kupanda kitanda.
I told you man.
Hivi vitu misibatishi unajua Nalangu ni Koli Homie. Insta napatikana kwa jina la 7 Don Koli. Twitter na FB pia unaweza kunisoma kwa jina hilo hilo. Au vipi? Kote napatikana. King Records ndo studio ambapo narekodi mzigo. Au vipi? Na mzigo huu umesimamiwa na King B.
B business.
Second verse.
Let go.
Bitikas, aga kero, kwa my boy, B-Bang. Akisha jirusha vebo vyake sura utadhani Sadamu Hussein. Uki love, uki hate, everything is red by then. Forgive me for my mistake, I guess it's me or them. Kwenye mic, si delay, toka kidengate baka toki ku. Mina fanyaga for the love, that sex is for you lonely. When I'm gone, sika die, at least the jibos it's a bag. Mina pigane vipita na kila kukisha ni puwa mafatag. Humzini nayo na si choki, na si chekeshi kama joti. Bitina Luka Samba Soti, this is African hip hop. Haina kucheza vunja koti. I'm the best in the game. Na ukitaka leta bifu mi niko poa tu leta every day. Just in case, uki lose, dona nifanya niwe boss. Be shy, walk in dun na mido na kwenda kwa mapose. Blog, this is the level, this is a new and never to repeat. Nenda kasachi na Google, ukiludi tena uwe fit. Na uchana chana kibi show, jone kufundisha hizi flow. Na weza kuchana kedi ko, padoka watega kwenye show. Okay, let me show you how we go, kipewa mike kasa kwenye ko. Ni utamaduni wa mablack, ninaza kupa ni report. Unakubali ya mahutak, au utakubali kwa kupigo course. Michana mikari MC, mkari misemo kamuri zempot. Mwenyezi Mungu ni okoe, bendera yangu ipepe. Nango mazango nizitoe, na mashabiko nipoke.
So real, so good.
Anima kwa nekesikiza mziki wa hip hop kwa mda mrefu sasa.
En
safari hili anza nyumbani siyo, wakati nipo mdogo. Nimewasikiliza sana brothers, so shout out kwa Mr. Teacher, Professor Jason Quirks and Black Wino. Black Wino, shout out kwa AYFA, Sugu, Nature, TADQ, Chila, Duli, Sex, Steady, Jamo, P-Funk, Mayani. And rest in peace to Gwe, Alanga, MSB, Complex, na Mr. Ebo. Asante.
In records, so awesome, man, nigga. We crazy, yeah? We black.